Kwani yaba ya mokoze. Dania Karena Sounds. G-O-O-Y-A. Dokupa itikadi za gospel house here. Jip. Hapa duniani usijaribu kuwa mvivu. Kunungunika ndio mshahara ya wavivu. Once umeamua ni lazima utamake. Jinsi wewe umeza nyama na inapita kwa neck. Ila kabla kumeza kuna time ya kutafuna. Maishani kwa kutafuna ndio wavivu bidi hawana. Umejaribu haujapenya bado unachiu. Ukianguka wewe amka kama DJ GQ. Ninasema sio na wanaume pekee. Hata kwenye Bible kuna powerful wanawake. Eve, Esther, Rebecca, Deborah. Kwa kila unachofanya usisahau kuwa bora. Elizabeth, Martha, Mary Magdalene. Mbele ya macho Jesus binti jua wewe ni queen. Ulipewa brain ili iwe yako savant. Ikilala junkie top kama Kobe Bryant.
Keep on marching, never back down, back down. Utapiga. Wana Mungu wanaweza, weza. Utapiga. God will never let you down. God will never let you down. Utapiga. God will never let you down. God will never let you down.
Yomana kila wakati na muiga huyu Yesu. Hakukubali Mr. Mauti kumugeuza mabusu. Mfalme flani kwa Bible akamshua get out of here. Yesu akawajibu kamwambia huyo mbwea. Nandio nami nasema kila mbwea be aware. Nina roa bwana manake I don't care. Sababu yeye ni Mungu kila wakati anakea. Usipokonka ubinafsi, ubinafsi takukonka. Fuata maagizo kama malaika Michael. Chochote unachofanya stand out kama Ariel. Jielewe sana wherever you go. Songa ukijiamini kama kipara ya runi. Usipray mara moja tu kwa mwaka. Maombi hapana birthday. Tafuta Mungu kila day. Acha wakuseme kabara baraza thika. Moyoni usipozo rota ni lazima utafika.
Keep on marching, never back down, back down. Utafika. Wana Mungu wanaweza, weza. Utafika. God will never let you down. God will never let you down. Utafika. God will never let you down. God will never let you down.
Anza na mwisho, kabla ufike mwisho. Yosefu kwa Bible aliwapasha vipasho. Nidhibitisho, wakikupa vitisho. Siku flani watakutafuta kama mission. Kumekwisha dawn, inuka it's your turn. Wakingoja udai zidi kumultiply. Usichase papers, timiza yako purpose. Uko fishing the barabas.
Keep on marching, never